white light, white light. Taran-tan-taran. Avipilan loda mekwenda, na ile bilia maju melipia. Mwanangu hivi kweli amekula, ama leo pia amelala lanja. Najua kebo pia lanitafuta, producer Joji pia laniulizia. Mwanzo kuna nyimbo sijalipia, ndo manake kila siku na wakimbia. Ama mi wachanya nle nisake, chenye ntapata ntakuletea. Hakuna haja situ angaliane, na huku njaa inatusumbua. So gali, mapin so gali. So gali, mami mapin so gali. Kuna loya ya compensation, mami tukubali tunazeka. Tufikiri maisha yetu ya kesho, wanetu wasikuje wakateseka. Tukubali kwa mapin so gali, hatuwezi kula tukatosheka. Usoni wale wengi wenye mali, hao pia walitafuta. Kuna siku zinakuja huyu mtoto, atataka kwenda shuleni. Ama mimi sipo kwenda kazi, tutamlipia sisi na nini. Nakubali kwa mana kupenda baby, mkweli nakupenda sana. Nakubali kwa mapinso ugali, hatuwezi kipi tukaangaliana. So gali, mapinso ugali. So gali, mami mapinso ugali. So gali, mapinso ugali. Kabogele, ela batuleke otubele. Teli emele, nze kangende nonye. Kabogele, nze kangende nonye. Teli emele, mami teli emele. So gali, mapin so gali. So gali. So gali, so gali, my pink so gali, so gali, mami my pink so gali.
So gali, sizi kuangalia nikashiba, wezi sema tuwe ni mzuri. Toto mshali shali, I love what tinka kuona tu nikaribika. Producer Kevo B alongside producer Georges. Inakwaje? Yeah. It is a white light.